我孤王不敌王，我孤黑西迷惘，你微微蒙古，我孤悲我西方，那无独孤负，你微微蒙古，蒙古为夜孤布，我斯达伊里黑西马。Zote Hagunam wingine Wagulingani shwana wewe Mungu To the one on the throne Glory and honor belongs toHoly name, Wagu Wabu Dewa, Wagu Wabu Dewa,
Wagu
Heshi Miwa, Niwewe, Niwewe, Wagu Pewa Sifa,
Wagu Pewa,
Wagu Pewa Sifa, Na Utukufu, Niwewe, Niwewe.
Hagunam wingine
Hagunam wingine Wagulingani wangu heshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye wastahili heshima zote, hakuna mwingine. Wakulia